Simon.
Sallang air. I'll be Josie and Terry West.
Kusi nyaruka wana waragu kumbuye. Mase use zugu mane tikundani. I say come back.
My baby, oh my baby, oh I say
come back.
My sweetie, oh my sweetie, oh
Nakulab na kulinda kama vile bodyguard. Tuko hot boy hapa buza paradise. My sweetie my honey super sheer. Mapenzi kukimbia mapenzi kuvumilia. Wengi wote nimeacha hivi nimetulia. Jodi nataka unipe love. But bado nakuhitaji unipe love.
Mukunzi nyaruka wana waragu kumbuye. Mase use zugu mane tuiku nanire. I say come back.
My baby. Oh my baby, oh my
Baby, nimejaribu kusahau akili nimeshindwa. Mapenzi lolonipa toka maana ya kumbuka. Kila napoamka watoto wanauliza wapi mama, nakosa la kusema. Kila chokifanya wala ya kiendeki. Wewe ni muhimu kwangu, wewe ndo taa yangu. Mapombe, mabangi, kweli baby nimeshahata. Njoo, wewe ni mama watoto. Njoo, wewe ni mama watoto. Njoo tuwalee wapate elimu bora. Ni mimi na wewe tunaweza saidia. Nakubali nimekosea, nataka kurekebisha. Kwa mandalinyo.
Mukunzi nyaruka wana waragu kumbuye. Mase use zugu mane tuikundanire. I say come back.
My baby, oh my baby, oh I say
come back.
My sweetie, oh my sweetie, oh
hey. Asi shora
Tuguhe mukira no kuri sinobikora. Tuguza mukaka we. Aba nabagarira mama ngwari hey, hey. Kutana gato we mama wabana manja we. Oh na 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 na. Zai niwewe ka
Mukunzi nyaruka wana waragu kumbuye. Mase use zugu mane tuikundanire. I say come back.
My baby oh my baby oh I say
come back.
My sweetie, oh, my sweetie, oh, hey.
Sisora, sinobikora.
Kolumwana mwiwele paka nalila. Gama Emmanuel. Ha.
Ha. Simon Melody.